Fights in the building, ladies and gentlemen. Mac B, Chisto Music,
Soundbites,
Farai Pub and Grill. I see you, managers. It's in the channel, each. Let's go.
Milina funzo ine, milina funzo ine, kutimuwa kunalibe.
Waka sembe tinka la buanji,
kutimuwa kunalibe.
Hati break sembe ipo la buanji.
Daba kulibe mova, isebe nasti kwa nisa. Daba kulibe mova, isebe nasti magona. Maje sembe kwa nzelibe.
Waka sembe tinka la buanji.
Maje sembe kwa nzelibe.
Waka sembe tinka la buanji.
Anaganiza mtu anapanga moa.
Timu Alpha.
Anaganiza mtu anapanga walwa. Yeah.
Kampiri ngati ndi parufunza. Nima nkala jedi nima zifunza. No bia sembe chalo chiri hao. Ushe sembe vima vina vinyao. Anapanga muwafuna kumuziwa. Viro akakuro ya machipa maziwa. No bia sembe chizi alikuti. Olo kamalunda semba gona pa duty. Hard break ima baba my dear. Vambiri vama enda kubia. Pufuna gero sembe timvela na soni. Visevena sembe ticho mapafoni. Nika mwemu pene nizimvela sefu. Nima zimvela mupoli sirizevu. Halo cheese too. Wela timwe, kukutea na nene ninga chimwe. Palimo wanaine umozi ya zafa. If you not maki ni ite timu alfa. Palimo wanaine umozi ya zafa. If you not maki ni ite timu alfa.
Hili na funzo ine, yeah. Hili na funzo ine, yeah. Kutimuwa kunalibe.
Oke sembe tinka la buanji.
Kutimuwa kunalibe.
Ati break sembe ipo la buanji.
Daba kulibe mova, isebe nasti kwa nisa. Daba kulibe mova, isebe nasti magona. Maje sembe kwa nzelibe.
Waka sembe tinka la buanji.
Maje sembe kwa nzelibe.
Waka sembe tinka la buanji.
Anaganiza mtu anapanga moa. Anaganiza mtu anapanga walwa.
Let's go, yeah. Anapanga moa na hashtag side. Because that bia sembe kulima suicide. Okay, thanks vichezo for nipanga vice president. Wabia nambo imbira ma resident. Nikamua mwe maseluka tempa. Na kasha riese ni mapasa kapempa. Munga kasha mola pack the mula. The big buyer nikakoro wama ninyamula. No bia, no life. Better na mwabia no nkala no wife. Sinise kama bot take over. No tigelo ni uka na angofa. Munga ziwa nikamua mwoni mazivela blessed. When I'm thirsty mwini pasire ka cresty. Munga dreams nowadays ni single. Very free and ready to mingle. Mad break here paka kuno kwasu. That's why ni mafuna chabe kumwaka chasu. Ni black table pena nkala pansaka. Shika yuma ni kuma lusaka.
Hili na funzo ine, yeah. Hili na funzo ine, yeah. Kutimuwa kunalibe.
Oke sembe tinka la buanji.
Kutimuwa kunalibe.
Ati break sembe ipo la buanji.
Daba kulibe mova, isebe nasti kwa nisa. Daba kulibe mova, isebe nasti magona.
Maje sembe kwa nzelibe.
Oke sembe tinka la buanji.
Maje sembe kwa nzelibe.
Oke sembe tinka la buanji.
Anaganiza mtu anapanga moa. Anaganiza mtu anapanga walwa, yeah.
Farai Pub and Grill, Shoma. The world that show my see ya. A triple trouble, I see it. Miriamu, Shoma, I got ya. Clarissa Helen, where you at? KP Lucky Kalomo, I see ya. Hasala Cidade. Young Porta Brazilian Furnitures. Derek Ipaya, I see ya. A some bluff. Jonathan Mumba. James Perry, truck driver. Kefas truck driver, see you. He'll be fine. Uncle Kefas music promotion, where you at?
Soundbite.
DJ.
Cheers to music.
Wow, this is awesome.
Hey, yo, cheers, boy. Thanks for the hook. You understand what I mean? Sweet song on a sweet beat for that beautiful drunkard person.